rock represent. Yeah. Next.
MTK. Curious ones. Nikakonda munga zimai Sinipuna na wina binti Nipuna manje kinai She drive me crazy Akaka yuri binti She so nice, so nice, so nice Akaka yuri binti Nikakonda munga zimai Sinipuna na wina binti Nipuna manje kinai She drive me crazy Akaka yuri binti She's so nice, so nice, so nice.
She's so nice. I can't imagine my life without her. Ukwavula ina chimone mfimfi. Mwa wanjini na nasunga nge fruti. Yon fwadi msukuladi yako. Narikutemo no mutima wanji jionse. Fido wa ishiba jionse. Ngana kovasi narikutemo. Ichitemu kwa chati na nakusungira kumuti. Mate kukube pana iminapo iyo. Kukwebe chishinka. Fida fine bonsi bakweba tinje. Kukwepa na ngunda foku kushano kukwangasha nangu vile. Never for Koba Johnson. Fila Fila Fia will fit the question from Kerisha Party.
Nikakonda munga zimai. Sinipuna na wina binti. Nipuna manje kinai. She drive me crazy. Akaka yuri binti. She's so nice, so nice, so nice. Akaka yuri binti. Nikakonda munga zimai. Sinipuna na wina binti. Nipuna manje
Neno nitasema kila siku Asubuhi mchana usiku Blessed my life mina wetu napendana Wasushi ni wengi beef kila siku watasema na kuchoka watachoka Nasi tutasonga mbele Na mbele nako enda mami usiwe na wasiwasi Nipe nafasi nifanye kazi tuishi maisha mema Mali ya moyo wangu ni Nakupenda sana Ndugu zangu na wenzangu wote wanasema na nifao na nifanda Kuna mwingine zaidi yako
Nikakonda munga zimai Sinipuna na wina binti Nipuna manje kinai She drive me crazy Akaka yuri binti She so nice, so nice, so nice Akaka yuri binti Nikakonda munga zimai Sinipuna na wina binti Nipuna manje kinai She drive me crazy
You're my number one soul. Kakusunge kumuti makwati ni fide balanda pabuwense bali mtungira bafashi ni kunstage geti vino kusungo mwana kashibuno kumuteka nishabuno sana narikutemwa sana my wanji no mutima onze teko shokula bakwati ni mbeko tuwa fumakutali na bafashi besufu watifunda kato tusunge mumitima pandu wena ninga tuwa temwa tukasunga ni ishte itali teko wati nga tuwa laka my umayo mpurene na kufura my wakwati mbina tupatana kunye kisho kumfatana kari ya iyo narikutemwa no mutima
akakayuri binti nikakonda munga zimai Sinipuna na wina binti, nipuna manje kinai She drive me crazy, akaka yuri binti She so nice, so nice, so nice Akaka yuri binti, nikakonda munga zimai Sinipuna na wina binti, nipuna manje kinai She drive me crazy, akaka yuri binti She so nice So nice, so nice Akaka yuri binti Nikakonda munga zimai Sinipuna na wina binti Nipuna manje kinai She drive me crazy Akaka yuri binti She so nice, so nice, so nice Akaka yuri binti Nikakonda munga zimai Sinipuna na wina binti Nipuna manje kinai